unomfuzo sifana nembali ekhakaza sasibuni amakhulu maya zosalala sisebusweni bakho baba isimithanda so hambani kancane hambani kancane 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 sekuseduze mzalwane ova isikhathi lesi sinzima
amakhulu amahle
dilani
dilani ngegamalahle owethe misayo
Dilani,
dilani ngekamalane kuwethe misayo
Ngazi niyabona ubuzima bunjani
Amakhulu amahle
Kodwa dilani,
dilani ngekamalane kuwethe misayo
Nina niyabona ubuzima bunjani
Amakhulu amahle
Ngithi dilani,
dilani ngekamalane kuwethe misayo
Kodwa niyabona
Amakhulu amahle
Dilani
Dilani ngegamalahle Kuwethe misayo
Kodwa niyabona ukufa sekunjani Labantu abasela nembeza Sebadayisa uvalo Wasala inkohlakalo Amakhulu amahle
Amakhulu amahle
Dilani
Dilani ngegamalahle Kuwethe
Kodwa niyabona ukufa sekunjani Labantu abasela nembeza Sebadayisa uvalo Wasala inkohlakalo Amakhulu amahle
Amakhulu amahle
Dilani
Dilani ngegamalahle Kuwethe misayo
Kodwa ngizizwa nginovalo Uma ngibheka izenzo zabantu Novalo uma ngibheka izenzo zabantu amakhulu amahle
amakhulu amahle dilani
ngamanyalani
mahle
wethe lesayi impilo izizwa novalo awuyesaba nkosi maye makhulu amahle
amakhulu amahle dilani ngamanyalani
Abanye bafuna imali ngendlela ezimbi Ngizizwa novalo Ngiyesaba awumaye makhulu amahle
Amakhulu amahle Dilani ngegamalahle Kuwethe misayo
Abanye bathathwa luthumo Bebona impumelelo yabanye Bagcina benza izinto ezimbi Amakhulu amahle
Amakhulu amahle Dilani ngegamalahle Kuwethe misayo
Kancane kancane Impilo idinga ukubekezelwa Hlalela ethembeni Uphile ngomthandazo Awu amakhulu amahle
Amakhulu amahle Dilani ngegamalahle Kuwethe misayo
Owakwethenjiswa nguNkulunkulu Usezophumelela Uma ungumzalwane Ungalingwa izinto zomhlaba Umkhathi wezulu hambi hambi sinti Uyashisa kuyabanda isikhathi semvula Unamafu lifudumele isikhathi sezulu Awu amakhulu amahle
Amakhulu amahle Dilani ngegamalahle
nani
Hilani yegrama lake Owe chengisayu mkulu mkulu
Noma ngave isikhathi sendlala